mtoto wa taifa.
Sadise. Nimekutana na Engala, niko Vogi yuko Lundi. Kesho shule baba lala, sitwakesha kama bundi. Eti vipi na wakwala, ama natumia gundi. Kimo wapisi Gabriana, anaamsha makundi.
I can sing, I can rap, kwa uandi, mitija, mwemwe sina, sauti star, nala kwa shish, wefura.
I can rap, go and dish, meet teacher, when we see.